Nice to kiss, baby.
You're the boy, you're the boy.
Que tá socando em music. Haikatai, bastola nazo, haikatai, akivaki mimi, haikatai, toto nakulaga nini, haikatai. Nampacha ukucha wangu masuditas, we run the town, tunapasua speakers. It's time to shine, instant paka Twitter, wapinzani wasome hashtag. Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Hata ukivaa jeans haikatai, bastola nazo haikatai.
Kumbu nzuri, medula oblongata. So shefu tuna uzuri, kitandani multipurpose. Kasoma mpaka college, kutoka shule akata. Yuko na me in service, ataki boy wa campus. Mina mjua ye ni deliver, baby baby Justin Bieber. Mara kwanza kuja mtanli kwa na grand, mina manegas.
Wegini mkeko shachanishwa, mira pesa mpaswa kichwa. Mina weta baki kama picha.
Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto.
Mtoto ana bonga wo wo wo, usombe akikatika wo wo wo, akienda chini low low low. Mtoto ana bonga la bu, bu la kufa jitu. Tuseme tia mabu, imetoloka kopa na misitu. Nisi na kalipa kisu, boom bang bang, bora sa ishu. Toto ya upe katishu, hey baby nice to meet you. Yeah, kwa bede na vyo kata hula hu. Tena napendaga kyo kwa juu. Nikiona simu moja I'm coming through. Central zone is
jiji ni kuna yeah. Toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jiji ni kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto.
Hata ukivaa jeans haikata. Bastola nazo haikata. Kivaa kimini haikata. Toto na kulaga haikata.
Yeah, it's Wally Boys, Tenor, Money Central Zone. Now you and the boy come to Weezy. You already know what it is.
Say,
Rule Flicker Jew, baby.